Sakirab warbe rewbe on jettama on beltanama do to tawa don le tatteji na leedi Burkina Faso non kettinide do yewtere yewtere meden hande do wonno aljumare en kalatan hala SNC del on funa on andi ke jahango asay no gahe e geddi lewru avril hitan unay didi e no gahe e nay kawrital mangal SNC on tata dambude mudum kilal mudum no gahe e gwabal le bobu jula soto del sakirabe do don bal gami kewdi nan goddi e segilum boy fere fere no watta fa heba kam boydo keba andede e lingal do kawrital li balé den don du waldere wotere na tawa kaya nono lindewgo centre nord lidi Burkina Faso na anditire la fila bumbu de tiwega li kayato ndel sakirabe golleji mabbe ko segilo ko habudu li kawrital gal do en pahman dum do fo so alle jabi du en kalan hala cella do no hala likki yere docteur goto yettan do kongol hollita en ko way sabade dum don wodi noy bawden darnude dum don ndel sakirabe to yewtere meden de wonni fadde meden omtoyde yewtere de dum hollita on ko sakike modon monira dikko kamoni yesu micro
duruden
wakati ji seeda heddi de kawrital mangal kabudingal e SNC geddire finatawa omta dambude mudum kilal mudum no gahi e goabal ndele fadde gal do kawrital omtude dambude mudum en tawto na waldere wootere na anditire troupe la fila bumbu de tiwaga le kaya dono diugo centre no leedi Burkina Faso ele den do waldere ko buri heewde fu jukalu pamaru pamaru ndele e du don du na be gondi e segilu mabbe mango sanne fa be keba be porta ele kawrital do no jeddire finatawa ju integal bobo jula soto ele ndedo yewtere hande Isaka Sawadgo no tanto do studio yafa wadani ende sakira meden pirtanan en dum e fulfulde fappa hamen
les soudou wietendo sal polyvalente legalure kaya himbe kawrital wietengal la fila bumfa bangere tiwega be gonana no be kokke tindinoje no watta fa golleji mabbe yara yeso sabule balde garoji be keban tawede jeddire finatawa ju intedo bobu julaso kawrital gal do yo kawrital rewbe njeddo be dubi mubbe ngoni hakkunde jeddi yande dubi sappo e nay be fuddu ko yo dogube gure mubbe sabrafi ndenango be kebi non ardade ko habbudi e golleji jeddire finatawa le ndewgu mabbe dum du le womobe bomi dibe nyimiti din du yo bomi indiradi webinde Ousmane Sawadogo kanko yo horejo goto kawrital gal do
concrètement on les a plan
alhaji yamen ekintanobe no bami wen binde sabu bami dinen o fina tawa salmatenga wodon ne kambe du be jaata be notondo do inde ndewgu ngu e ko haani bidede e troupe la fila bumbu o en na sigili sabu men puddi ikitade gillama ko adata lebbi tati tiagal na men ba wiide salla men cigileke
porter la victoire pour nous
la fila bumfa inde kawrital gal do haaja kena firtude cellal ardoto hunde fu kawrital gal do yo kawrital fina tawa moddebbo goto mbietedo tipo ko wedrawgo wadi dum du yo no watta fa kanko dukoy o wallita e wellugol berde sukabe dogube gore mubboy sabrafi denangu nan jotti le wuro makko
mamdu tutla fele bumba yinga
ku wadi de wadum kawrital gal yo sabe cellal won hune fu bi adama su wala cellal wawa gollude wodi fa handen min sawra yimbe e safaje baleje delle dogube gure mubboy sabrafi denangu nan garato am wobbe na garda e sukabe mubboy e nyama kam mi urabe delle le don ni mindu mi hawrindina sukabe be min kawrita no min tija dum fuyo no watta fa be jeggita sedan torna mabbe
apo njaye de ne sen kulti anan to kuso
tipo ko wetrawgo debbo odo mo welti sanne ko kanko dukoy o watti baka makko ko habodi e ngurnam lobbama sukabe dogube gure mubboy sabrafi denangu le ndewgu centre no
am je troupe lunu kanga
handen mi da welti e kawrital gal sabu kewbe le mabbe sara en mubboy keddaaki dum du sabu bole bole dum delle faiso mi halay sukabe be na belti no be belti le kube gadata dum ben jeggiti mette siji mabbe
forming soon no more wisdom
debbo odo mo holi sanne sukabe makko mo tanyori dukoy kisoni ben jehi bobo ben keban wartidide e dokkal holaade nde do yo dum hunde maunde hokka sukaabe beedo binta wedrawgo bomo goto hakkunde mabbe
no min kaja ardoade bobo ton wodi min wartida e dokkal no watta famin yetta inde wuro amen tiwega
horejo bata laamu kinni gala finata wale san matenga useni de adama wedrawgo mo mana sanne golleji kawrita la fila bumfa
la troupe
troupe on no woni du lawo lobbol wodi du no habto no wodi baw sukabe na jaay bowtude ko kolla no dum latori fu na men koli fa troupe on holla men nyennel wurti denden salla kamdu na way welnude bernde yimbe sanne e SNC o
ala SNC
la fila bumfa kawrital gal do na wondi e muradu mawdo hika yogo mabbe tawede le jeddire finatawa diuti ko be jidi wartidinde e dokkal dum no be tanyori kiko be ngadoita ton dum yo hunde ko weloita sanne tawetebe ton wodi du no be tanyori fa handen ke gollal gal be ngadata gal yo hunde ko jettata fa handen finatawa ndewgu sanma tenga
allo docteur
allo docteur wahala likki yere ndelle na famdi modun do heutitaaki idum hamni wodi du wana neddo subanto wadande dum e hore mudum ele ndedo yewtere en keban fahamude dum e saboto likki yere den wodi du noy bawden darnirde dum alis wedrawgo gollito amen goto kam yewtide e docteur bi'etedo abdallah wedrawgo o dudon sakike meden amadou tambura firtandum e fulfulde
wadi kilo oke et symptom
mbian likki yere wo ahila sabu en kalata no hala nyawuji e leedon en no wodi dido e majjum likki yere de boyata wodi no wodi de enka boyore ma fa handen tawe juumu na likki ya kilikiude sinini yimbe ngatantane hingo wakati gomma ko sabotonde na wawi tawede o yarugol bagin sinini en adi misaalo yarugol yaranaaji gondudi gas wakati gomma sinini neddo nyaami nyamduuji gondudi kadde sanne ma nyamdu gondudi nebbam sanne na wawi sabade likki yere wakati gomma du na wodi sini tawi ado wondi e kabbuko wodi sanne dum du na wawi sabade likki yere haddu dum en fu en kalta no hala likki yere de boyata nan yayi faltade no huyiri amma na wodi wobbe ka likki yere mubben na wawi boyude fa wada dagu eliji chapan enai e jeetati ma wartore wakati fu e leedon en likki den ko sabotode o nyawuji na wodi yimbe no gondi luwon no nyawuji kamdudi eli tekutul na mula na wawi tawede dum won ko saboto likki yele nenne na wodi yimbe be en na gondi e buuki wobbe du nyawu ngumbiata ilsendu en gondi wobbe na gondi e nyawuji ko hunduri eli dadi mumben wobbe fa handen on tawan nyawuji di gondi din den woko hunduri e hajillo chapaji godde den na bawi sabade likki yele warore wakati fu wodi juutore de en alhajija salas tukulo kekki ku en na mbowi likki inde amma likki yele mabbe wakati gomma dum bonayno e pofali din den sini tawi joom na woni na muyna ma sini tawi bibiron na watta em ka e andal amen me matay to likki yele laati hunde lobbere fa tawe biidi fa handen ko abunduri e pofali suka sini ni en adi likki yele ne boyata de en na wodi tiafaaje wodi de dillanan hoore mayri amma na wodi fa handen no yimbe kamben du ngadata wodi wakati gomma na dum woda hodon yarugon ndiyam piewda wakati gomma na wi e darna pofa lima fa boyta sitike wobbe du na biya pofa sanne wobbe du na biya fa handen kuncha holuma jaara faraji bernde ma wodi ngogoda haddu dum en fu yimbe na ngada dum wodi na wayi wadde falliki yale falto amma sinini likki yale nenden wo nyaaw saabiidum sin wana tawe a sawri nyaaw gun e horem den wadan de likki yale nenden daro na wodi wakati gomma chafaji koketede don den chafaide nen na bayi samtinde likki yale de nyaaw saabi wodi wo doktorobe kam en tan wonno babbe kurlude dum yarata
the ability for professor
en andita fu
en andita fu yo gorko mawdo anditirtedo konomba trawuri ndelle sakiraabe lihdo en on fun on andi baggina wana mbaggo wo hunde ko halata eli hala mudum du na wodi ko muyeta yottinde e leede do yewtere en keban jogido andal e ko habbude fina tawaji yebta do kongol woda ko humpiti en e dudon
Je suis travailleur Korema, trésor humain vivant.
Mi wiyata kena trawle Korema yom trésor humain vivant dum no yimbe anda be na anda ni leydi meden en jogi finatawa leydi meden. Yom jangino kineji gadidi jimi e finatawa ke yadata e balafon jigegene ru hut fahandem e tapete na yima dum. Dum yo hunde ko wodi sanne nen andi ke jimi balafon yo hunde nafore sanne sabude balafon na wade e bangal witinireji na dum tape e bangal balle en na dum tape e bangal lamduji en haddu kawrite belde belde de fu balafon na tawedo balafon yo hunde ke lati hala yo hunde ke lati kongo yo hunde ke haldata yimbe ko limta mi dum fu so na hettini balafon fu na fama ke wari wiide so on dali no balafon wadira ni fu wana yare sabude onji am balafon dow mudum to anka chabbi jutudi di mawdi di dum don hollataana yimbe mawbe yimbe niwube so andari hakkunde do tuba ko wi'a dum don medium don non hakkunde so andari don fu a tawan dum don wadana kana yimbe mawbe seeda amma neewa so andari fa farum hantode majum to fu a yi anna sewi na sewi dum don haltana hala sukabe hayebe sukabe famarbe dum don dum ka wadana balafon yo hunde ke teddina sanne sande so on jami yimbe wadube balafon e fiobe balafon be fu kolitan on ko yu jinnaaji le ladde kokki no yimbe ngadirta dum no yimbe mbaawi fijirde dum fa dum wela na waawi fidugol balafon fa wela fa bonna hunde ke wadana e goddo tawi dum don wawno bonodi jomu min jonin son so neddo wuro am wala do den woni dakkol do nan way adugol balafon o tap mi nodda ndi o hittini fo fama ke min noddo le balafon yo hokkata kongo
te moyen de communication alors un transmetteur de message.
Kirabe nane ketine dongol do jimol baynodirten delle altinere e jam katin de kebuluren yewtere wonde wodi du non andi jeddire den do fu wo jeddire ko habdo e finatawa yewtereji mudum ni studio yafa wadata delle du do du baynodirten sakirabe yulande ko enden nyalande e jam